burn the record.
Angela Katatumba, yeah.
Black Market Records,
London.
Hini ya madema gushodo amevai. Dulu gutushu gushodo mfine. Penda kubibe tokilewesha side. Kakona basi nai die. Dulu gutushu nguna die side. Nitume fair ndio kule yoni fair. Dulu gutushu gushodo tycoon. Bulu gulu kinache tunatesa sai.
When I wiggle wiggle you are full of vibe. I hit like a hammer, I'm a full of vibe. Them say I'm a killer killer never kill enough. Don't get now down the earth you make me pick a knife. Forever we wicked at this, a knocking at the kid. Together we sit head down on a liquor we sipping. Forever we wicked at this, a knocking at the kid. Together we sit head down on a liquor we sipping.
Inya madema gushodo amevai. Dulu gutushu gushodo mfine. Penda kubibe tokilewesha side. Kakona basi nai die. Dulu gutushu nguna die side. Nitume fair ndio kule yoni fair. Dulu gutushu gushodo tycoon. Bulu gulu kinache tunatesa sai.
Inya gushodo wangu wamevai. Wale madem freaky, wale madem shy. Wale beha tufiki, wale udai shy. Wale udai peace na wale udai bye. Wale ukuja na nduti, wale ukuja na ndai. Wengine wakuja ndede, wengine wadunge tai. Na kaa dai uji, basi ya pewe chai. Madem mwenye umada, machali wana die. Wana feel wako high, banjo nipa uhai. Guy na dai kusepa, na dai kusema bye. Melanin popping, nywele amedai. Light skin huwa koki akisell nitabai.
Hini ya madema gushodo amevai. Dulu gutushu gushodo mfine. Penda kubibe tokilewesha side. Kakona basi nai die. Dulu gutushu nguna die side. Nitume fair ndio kule yoni fair. Dulu gutushu gushodo tycoon. Bulu gulu kinache tunatesa side.
Dem shash nula yeng wenda chain game. Nyaru nsai chiku jidai endo main. Sumi for mother mindo nilinyonga pienga. Misiezi date any deka iko kwa kalenda. Ndanya toje ineza fika tomorrow. Nkoma ganji nime change flow ni nyingi ni boro. Mbogi kodonjo haina kompiko solo. Before useme hai lazima uwashe kikoro. Dulu gutu cheligiki anasuluguru muta. Dulu gutu filigai na pala ganjuta. Shita pan shooter wakwako asha kutwa. Mbuzi rende zuke saleo kesho.
Hini ya madema gushodo amevai. Dulu gutushu gushodo mfine. Penda kubibe tokilewesha side. Kakona basi nai die. Dulu gutushu nguna die side. Nitume fair ndio kule yoni fair. Dulu gutushu gushodo tycoon. Bulu gulu kinache tunatesa side.
Records.